Hey, gang it off, yeah, again.
Get that record.
Hey, I. Okay, I'm talking from talking at us combo key. Guys, live from Tongos at us combo key. Totong fooping from Tongos at us combo key.
Big shout out to Vince and the beat, yeah, by the way.
Nilim Chokoza, Nishwana Tokana Police. Nilim Chokoza, Aka Nishwana Tokana Police. Hey, Ati, Anatokana Kanali Wajesh. Anatokana Kanali Wajesh. Anatokana Kanali Wajesh. Anatokana Kanali Wajesh. Ai, demwa mkuu, denge wa Kiambu. Kanipenda mugenge, afuka zama na migu, cheki.
Bwana kali nkamata kani kataras. Before akamke jani na matiagas. Denge alivoweza haga fabulous. I'm sorry sikutaki my dear boss.
Demwa mkuu, denge wa Kiambu. Kanipenda mugenge, afuka zama na migu.
Nilichokoza akanishwa natoka na police. Nilimchokoza akanishwa natoka na police. Ati anatoka na kanali wa jesh. Anatoka na kanali wa jesh. Anatoka na kanali wa jesh. Anatoka na kanali wa
alizani Benten kumbe bedi 4D. Akadata na Subaru alafu ni akukodi. Babangu ana manyumba alafu ana migodi. Izo ni story lianzisha bada kupiga shoti, okay.
Anapenda we ako na tatu. Anapenda sana na voche za mtani. Uwa mwaka unogopa sana. Cause nasikianga wanakujanga na matatu.
Yeah. Waze denge wa mchango aheshimike. Alo zipunguzwe. Ni mada. Waze denge wa mjango aheshimike. Alo alo zipunguzwe. Ni mada.
Mtoto mdogo vwa mtoke ya taskumbuki. Ai, guys, ni vwa mtongoza taskumbuki. Mtoto mfupi vwa mtongoza taskumbuki. Ai, guys, ni vwa nili mchokoza akanishwa natoka na police. Nili mchokoza akanishwa natoka na police. Hey. Ati anatokana kanali wa jesh. Anatokana kanali wa jesh. Anatokana kanali wa jesh. Anatokana kanali wa jesh. Ai.
Aya.